You're listening to the Samoan program on 1FM with thanks to the CBF.
Yeah, o mafu taimi o matalia ta proclame nei fiafi. Yeah, fa malo fa fatalo fa tu le pai mal malo se ta tu no ne fa na mau malta ta proclame masaniai la zanulu fiafi o sruta tasi meliva il 10 pm il po. Ya fatalo fa tu le pa ia mal malu se tato tunu e lo fa fong mai ne via fi e pa ang masani e tato proclame ia fatalo fatu tma matina matua lo mau mal proclame fatalo fatu proclame te oto pe fo i wo wo ma inga uso ma a inga mal au me mai al tato tu proclame fatalo fatu o mau tiel nei to ona e pai mo to ona ni fia fi e wal tato proclaim ma sani le avatu lava ila unga na Samoa mai le hiva valu tesi ma lima tasi fa mo Shepparton nei i Kirpin Valley ma lor soi fua ma lor langi ma faftai le lofo le tua ia umfai an tato ulia mai fo il nei aso faptoa ia mol tato proclaim ma sani ia edhe mole tolo fanga o ta proclame ye lo tinga nga luenga ma fi au ne fiafi ia fa pe fo i a inga ma wo ia taina ne pese e lo fa twai de sima to a inga i milpone tina matua ia pai tau pou ia pai fa pe ia le a inga ia ma fa nau ia o le us fo ia Adam ma Christina ma fa nau ia o ainga umo mo mai tatou proclame e mole atu le whamalo al proclame atu utou malo le soifua malo langi ma e ua malu lure po tamba misi lukisua. ia ole pesen tamo misiluki ia ona ia utona ua te te atu mafutanga ia po ua walau fuile atua il tama pol tina fuile ainga anufu to tasia ina tina pol tama fui ia ole pesen na fane te utou ia wa Yang ayah itu tuh fikir mengaruhin. Tuh mahu faham awal dia. Ia cuma, ya. Tona e fai tama po e fai fwiti na ya opese na e fa te elti nga ole ulu tama ya pe fa te fule ulu ti nga ole ulu ti na ya taino foi mole na fionga ya li ufau ya vapele a inga li malo soi fua malo langi ma Salonga nele ratu ya mali NBC Multilingual News Service Victoria ya pole update for your tato COVID-19 river asofa okuso luo luo tasi. Welcome to the latest news about coronavirus produced by the NBC Media. I falto ese mwangutiel mamela autu ivanu your host for tonight. Victoria has recorded no new locally acquired cases of COVID-19 and no new return travelers cases.
Ah, Signor Mayor, with this tower, I will make a piece of world famous. And you as well.
Ah, you can see towers like this in Rome, in Venice.
There are currently a total of 99 active cases in the state, all in isolation. Over 30,000 test results are receiving in the last 24 hours. New modeling from the Doherty Institute has shown that young Australians are peak speakers of COVID-19 strain and should be priority targets for vaccination. The Doherty modeling was publicly released on Tuesday, and its results identify young Australians as now posing the greatest threat of transmitting the virus. The report also noted that while younger adults are top transmitted of COVID-19, older adults experience severe health impact. It suggests that the nation are top in all adults vaccination state, rather than vaccinating older Australians first, with the research predicting that it would result in lower rates of symptomatic infection, hospital admission and deaths. Melbourne's West has recorded the lowest COVID-19 vaccination rate in Victoria, despite many of the suburbs in the area being hardest hit by corona outbreaks. Less than 35% of people in Melbourne West and North West have had at least one dose of COVID-19 vaccine, compared to the statewide average, 42%. Mr. Marion Toki, a general practitioner in Hoppers Crossing, said the vaccination process needs to be made as easy as possible for those in the outer West. She noted that during a recent online meeting with Sudanese community leaders from the region, there is an eagerness for information, but that he area has fewer healthcare services to assess compared with the eastern suburb. Early data from both local and international research is indicating that the Delta strain of COVID-19 is more severe in its effect, as well as being harder to contain, according to health experts. The new data emerging from the current outbreak in New South Wales is indicating that the Delta strain in putting more people in hospital in a serious condition. The data from New South Wales is backed up by early studies out of Canada, Scotland and Singapore, which all show the Delta strain to be associated with a higher risk of hospitalization. Dr. Craig Kelly, a Sydney-based intensive care specialist, said it was clear with the Delta strain that the previous practices, which were effective, are no longer working, but that the hospitals are better prepared than they were at the beginning of the pandemic. Health authorities continue to remind people of the importance of receiving their second vaccine dose. Being fully vaccinated is the best way to fight COVID-19, and it is safe, effective and free. Victorians must also continue to use QR code to check in at all venues under current state government rules. Masks must also be worn both outdoors and indoors except at home, and must be carried out at all time. I'm Faltu Ese, Wangutief, Lema Mela Utuivan. Thanks for listening, and please join us next time for more news. Stay safe. Thank you so much. Tai lava. Tato tunu ulion sai. Yeah, tato news now, update now, tato COVID-19 in Navy Tolia. Yeah, and to most tato case. Yeah. Of Taile Lofolia tour. Well, to most case tato. Yeah. That tie not to Pesce Nail. Punyala va. Yeah, my wife. I'm not
fire on a mawe de koi mawa Sisi fire on a pay o mama Ka tenga mai o roo langa ia I ila A mene teki men sasa ia ila Mai o fakuanga choko inga pe ali pisa O ki whalongo le engi o ka ringa E uku fale aku ai sole se kukule nei Pe a fai so a ila
You're listening to the Samoan program on 1FM with thanks to the CBF.
Do you need it knocked over or smashed up? Keith McRae Demolitions are your demolition and environmental cleanup specialists. Equipped with EPA trucks and a mobile concrete crusher. They're also licensed asbestos removalists. Call into their yard where they stock a huge range of secondhand timber, steel, aluminium windows, all at super secondhand prices. Call Crowbar Demolitions today on 58299413.
Sponsors of 1FM.
Peter Cardamone from Cardamone Real Estate. I love my real estate. I also call the AFL footy.
Majacek off the ground. Aaron Hamble from Cunnington and Majacek made him pay.
But where I do my best work is in the Goulburn Valley area. If you're looking to buy, sell or relocate, visit cardamonerealestate.com.au and across Shepparton, Kyala, Maroochna, Talamba and Tatura and right across the Goulburn Valley area, you're in Cardamone country.
FM sponsor.
Let Merritt Funeral Services take the stress out of your funeral arrangements. Whether you're looking to prepay a funeral, arrange a bond, or pre-arrange a complete funeral, Merritt Funeral Services are just a phone call away. They can even come direct to you anywhere across the region to help walk you through the process, each and every step of the way. With more than 40 years industry experience, expect nothing less than service and advice that exceeds your expectations. Let Merritt Funeral Services take care of everything. Phone 58251651.
1FM sponsor.
From the classic 60s.
Hey Jude, don't make it bad.
To the awesome 80s.
We gotta hold on to what we got.
And the Goulburn Murray's widest variety of country music.
You got no when to hold on. No when to hold on.
Live and local. This is 98.5 1FM.
Chapua in the sun.
Want to know how to get rid of your toe fungus for good? Then you must see this. Top medical doctor shows a 53-year-old woman who suffered from toenail fungus for over 12 years. His all-natural way to regrow.
Te fatalo foi de onga te todo le vai aso tanto mafuta o si mai le fa fonga o le o mau tu uma nei no foi luas ful maleono le vai fa bu fai o le fa tu tu ile tu sa mo tasi e ne o mai ai no fonga ina tangi o fa tu si no le palo tana fiai su fil filia o le a parti fa bu fai o le so luona vala wai tangi fa sanga le fionga le fonga fitalai sunga papali ili o lo ipola ta e o masipau Leana manu malo ili filifilinga ali tu malo faasale le anga nume la tolu. Ma faa mao ni ai le ave itua o le tangi ele suite uvaa le vayanga e pui pui ai anti tau tangata. Na se e fo ili tofi faipule ole itu malo palota. Le tofa namula ulu bapali I samiliota. Watatoe ya inisi o tangi olo faa au peo na tangofia ele faa msidonga o fainga palota. E peo le meta upu le itu malo fale alili nume la lua. Ile vālu sui tō vālu fātua tua ile atua sā mōa o tāsi, sunga vele taloola fui maono lo tō mua a vauli. Fāsanga ile sui na mānu mālu le vāinga fā upofai o le hero pipi, le fionga fui maono te o sā mwenu. Olo fātari a fō isu e suenga o mōri mau o le tangi mai le tū mālu sā nganga tāsi, ile vālu papali I tāvita moala, ma le sui na mānu mālu le tū fā upofai e pui pui a iāta tō watangata, Le fionga loau sola male malo kene tisio. Le auli le salua na amato na vala wai moli mau o le tangi ale sui tau vata maitai. O le vanga faa upofai o le faa tuatu ile atua saa moa utasi. Le fionga lolo matawama e seta mataituli. Faa sanga ile sui na manu malo le vanga e pui pui a ya te tau watangata. Susunga ai ono a faese tole a fofa fisi. A ole vala uina le moli mau mo mua le neime ta upu. Mai le tu tangi e langolongo aida mori anga le ave le sui manu malo le lua se lau tala I se tina matua. O le tu malo I le vaya so tonu na fai aida palo ta tele ia aperila. Na au mai mo mua le fai unga le faa msinonga I le talo sanga le sui na manu malo. Faa pela na lo ia I le fia faa audu atu o mori anga o faa tosina soli tu la fono po le counter petition. Faa sanga I le watangi. O le unga ua te ena male taria le faa msinonga. Mōri anga e tolu, ona ua faa uluatu ua mai a teimi faa tūlanga ina, e te tawai ona faa tino le atulanga. O le faa unga fōi leo wa taria ai e le faa msinonga, ia mōri mau faa tautoa tusitusia po FTV za le sui manu malo, e tali atua I mōri anga a lolo matawama e seta. E lima mōri mau wale itutangi e lo su esu eina mō mua, ona fato a vāla awa I leo mōri mau tautoa tusitusia, ua taria e le faa msinonga. Ise tasi mata upu, o leo ua faa mauture na fua o le itu malo faa palota o saa fata tasi. Ina ua faa mauture ave itua o le tangi tau faa tosino le palota, na faa aulu le sui tau vaa le faa tuatua I le atua saa moa o tasi, le fionga femata palu salue faa pole lua, faa sanga le sui manu malo le vaenga e pui pui a iate tau tangata, le fionga le anaa Ronnie Porcini, sa ia tau veina le tofi faipura li tu malo i le paia inga lona se furuma le ono. O le mai ona teu teu le neimu ta upu ma fufoa la mea. Na whaafetai a ia matai o le tu malo le na tangi se firangalo wae e tau sila no furelei ma le fea alo fani i le toi au mai tua o le tangi.
Na te ilo pakaba e paipu konga alo kamu mori. Nei mua ea mori mori a kone a nganga le papukai. Papukai tu loko pala inga. Lewa makumai muka uku mau kakimai yon kau kongole lewe. Nene mori lo nga papakele lo ufionga kubaka. Pake foi lo ufionga le aga. Pea le mabaega lei tungu unche pulka ebo. Ia kanoa kama shuk. Nene mori le nganga le papukai jenga yao. Ya paspai pul ka ku malo ma ka mada ban pangoli ya tu amo ma kor samra lo soli ang pul ma ya sa seven ma maga ma pa kor e ale no ko shule pa yo ka ma ma ka se uri no ku ma ka ma lo so ma pa kor pa ka foya yo ma ku u sanga ke ti ma ku mo kori mori pa ku ku ya ma ya la ka ku na pa ma ku pa ma pa kor mo la ga lua. And then five one fang riva, the cock of Puma, Waboya, the room of Pumsaka, the mother of San Alamal, the Pang oil bullet, the bear of Nia, the Jerry Panor of Taiwo, Mari, the Moka, the Moka, the Moka, the Kir Sah, never for one for Samoa, the Mai Soma from the boy, but there are many, young, one of whom Kabe Pinari, young, I look who's on the course of Kakumia.
Are you so ready? Go with Groupon.
Tuli no foli tu malova palota sa fatatasi.
Ya pas pas pol ka malo ma ka mada pas pangoni ya tu amo ma kor samra ka pel ngia ka ka chel pa nor ka kai wo
ya shu mo pau pol le pa ko ya muria pura na pa kai pa mo pon le pu ma pa ya wo pu muria ko mo pu muria le le ko ko mo ol pu ma no pa pa ol ma ko pa o pida
ai
ama le wo ma fa ina wo ko ko mai ma ya la ko na ka po ya sma ma ma ngai ku ya ma se fo yo no ngai mu aya ro yo ko ma ma ya ko ka ro cha ma ya ayo ka ya wala ka ma fa ina yo ko mi fino ko tikeri ya wala tu nu ko fa ina ma ro ya ko pa pero ma ko ko ra ma ko ra ma ka ka ko pa pera ma fa ya pa na pa ro.
O finangalo ni seo matai o le tu malo o sa fatatasi i na ua mae a ona toi whaaui i tua le mataupu. Ua whamautua i pēr lai le te minei le se furu valu o na foa o lo o umia pēr le pāti whaapufai e pui puia i a te tau o tangata. A o tādi ai ni whaai unga su esu enga o tangi o na foa na manu malo ai le pāti whaapufai mai le motu o polu. I le tu malo pālonta o whalea lili numena lua o sa ngangatasi ma ana lofi numena lua. I le tau nuk mai ai la i le masina fowa o kuso ma ua sidi ai fo i mare lua masina. Talu na amata tangofia le faa msino ngā tangi o tuwa ingo faa tosino le pālo te tele. O tu lai mai e lima i tu malo o mautino e le te minei. O le ato e faya la tu filfilinga e ala i pālo talaiti. A o talia le tau nuk ungo nisio ma ta upu o lo o iluma pea o le faa msino ngā. O le ale fa nati na tia le toi te talo malanga i le vao Samoa ma Amerika Samoa fa apema le vao Samoa ma New Zealand. Se ilonga ua mae a feutena inga ma mautinoa ua fa asopolia tangata o le tatu o tenu e te tau na faya tui pui pui o le fa amai korona vai rusi. O le finangalo leo le minstal soi fua maloloina le fio nga valasi lua pito fanua to nga manga tafito ua tali e tua i finangalo fai tio i le fa ai unga e peo na fa ai loa mai e le ka peneta i le fa ai unga o le vai aso mai. Wa fa alia le ministai so na finangalo le newspaper le Samoa Observer. O le fa amua mua le teimi nei, o le tui pui pui i a maua e tangata e anga vaa iai. Ai le fa apea o le ata tala loa malanga i le vai aso fau. O le au mai o le fa ai unga le maa loa e amata fa atala tala noa, le nei fua fuanga na tau tau tua mai ai se fina ngalo la patai o le sa ave ma pale mia le fai ngā malo fau. I le tau leon sila sila tuto e le la tu fai unga, ono o le Delta variant o le faa mai COVID-19 furuiba e sawa sawa lo na pipisi, i nene i te tala loa malanga i le vama New Zealand ma America Samoa, ai ave ma awala e o mai ai le faa mai lo tato, chano. Wa faa lia le minstal so i fua malo lo ina le newspaper, e le vame te tala ina tua o i mole fua fuanga, ona o loo mata i tū le leia alunga le faa mai i le te nei. O pisi ni sila iti sa faa ngai o ia i tū la se sengi le sasai le maketi sa valalo. Faa pea no fuanga sa faa tau atu ai tau ma favela esese. E le tau fisiringia le faa fia fia ina. Ina ua toi te tala lea wa noa mo ila tou. E mau ai se leni. Ina ua te tala lea noa tanga ile faa iunga le kapeneta le fai ngā maro. Fau. O le maketi lava ia o ia i savalalo, o se noa fuanga e tūmu tūmu iai mō faa taunga to na i o le sā. O pisi nisi la iti o tāu mawha ese, o se awa noa e mawai se leni mō le amatanga o le vā yaso o wāwhana wā onga, ai mai se isi fua fuanga māsani a inga. O le masino a perira le te usanga le tenei, na amata o nā o fia ia i a ingo polo a ingo le yeyo sā mō i teimi o faa vlevi faa fusei, ona o le faa mai COVID-19 furumaliva, le tāpu ni o pisi nisi umare sā, e faa to a te tala faa i tūlai le au auli e o ori se furu li pon. Na au fia ima le tāpu ni o maketi maso o seno fuanga e masani, o na faya i maketi la iti, ia ma ua siria ai le se furu lua masina, o faa te pula a pia i tūlai te talai pisi nisi le sā, ma te puni ai fo ima maketi. O le sā o tamā le a faa ilonga le tātu utinu i le sā luna lua au kuso o mumonei, e toi te talai maketi mō faa taunga. O le ua maha ea le solo te tea le pāti i faa upufai e pui pui a ia te tau tangata i upolu. Ai ua tapena le isi faa moe 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 te tātu motu i se la fain. E peona faa tū langa o le stofi nei e sabali ai sā le longa. O le au tū la vetasi o le faa ilo lau tele leo lo lātu te ena. O le faa iunga le faa msidonga o tālo sanga apili. Waloa ia ile faa tautonga ili fale ie wa amana ia i fo i faa le tula fono. Male fai ngā malo fo wa tula inei. Ale vai ngā faa upofai o le faa tua tua ili a tua sa mo utasi. O sida sida ma faa fonga le tātu utino ili fina ngaro le teitai o le pāti faa upofai. O fai tio inai le faa iunga. O le porkalame iao sa mo ale vai ngā faa upofai o le faa tua tua ili a tua sa mo utasi. Na faa leo ai le fina ngaro le teitai fono o le pāti faa upofai. Ile faa moe moe le a sabali ai se la fai, ele vae ngai pui pui a ia te tau atangata.
Ia, leo faa longo le au atu e fai faa lo atawa, ke tato motu o lo mawo le nofo file mu, o le nofo apule. O le malo le tu nei, tu lou lava, o le malo na faa tu e se la fai. O lo iai le se furu ma leono i tu malo, na lango lango ina le fai ngā malo le faa tu tua, i le tua sa mo otasi. Le nganga le nā le avatu ai le upu faa la e au, ma le upu timai, ma le upu faa malosi. Le motu tele i sa la fai, o le tangi e ku mate le tangi atu, i o tō lo fangi e le faa moe moe. O upu matala, o le ura lafo e faa luma luma ai le filfilinga lai faya. I le faa tuatua i le atua sa mo otasi. E o mai e tau ave le malo fau mo sa mo. A la me le ua fai. O le ua ngā i nei e talepe lau fai unga na fai. Le ua matantua pepese mai le tofa i ala waki ma moe. O le ala me o tue manatua ai na mula uru nei tei. Le ala me o tue manatua ai. Sa le manatua i aso ia. Sa pepese lava ma me vivi i mo lato. A le ua tau fai ni e tue sa eo le tato o vana no fo ma le vata pia. O ani si upu e o atu e tue la lafo atu. Ia le pa ia e le tato no fo a pule e pule ono i se la fai. O le pese masani e le tato motu. Sa la fa i e tu le mai lo ta pale i a vea. O ta fa vae le na. Na osi o tato matua i le no fo a pule. A e mai se le mau a pule. A mataina sa ili ma lo mo le tunu. Ia o nai nari tō whāma le whakotautanga. O le mea sili. O le tōpuma uomi umaya i le o fisa o famsinonga ma famsinusiri. E foi sangina e lau tuto fa, tau te ta ofi ofi ma maule, e fa ma maluina, ma le fa ma pueina al famsinonga, wane upu ie o le lafo, wa sopo le taide elele, ma sopo le puleao le pulepo, ona o le nanau, ona o le nanau o ilato, wa latu leta lia ina le faya ina ma malolo.
O se finengalo o te fono le fatuotua ili atua sa mua o tasi o le minister fwe ke fatuanga mpufai ngā faiwa. Sunga la auli ili uatea pola te vau fosi Schmidt ili polkalame i ao sa mua. E silia le to afe tangata na awai le solo te ele vaenga e pui pui ayate te uatangata le ana faya le amitanga le nei vaa yaso ili atua na iai o le latu faalinga o takvale sa autu lava ili mamoli ina o le latu te ili fab sinanga. Filoi a tai au, soifua.
An important message from the Victorian Government. To stop the spread of coronavirus, anyone who has recently been to a red zone must go straight home and quarantine for 14 days. You must get a test within 72.
From the classic 60s sitting on the dock of the bay. To the awesome 80s. And the Goulburn Murray's widest variety of country music.
We're the boys from the bush and we're back in town. We get high when the sun goes down.
Live and local, this is 98.5 1 FM.
Let Merritt Funeral Services take the stress out of your funeral arrangements. Whether you're looking to prepay a funeral, arrange a bond, or pre-arrange a complete funeral, Merritt Funeral Services are just a phone call away. They can even come direct to you anywhere across the region to help walk you through the process, each and every step of the way. With more than 40 years industry experience, expect nothing less than service and advice that exceeds your expectations. Let Merritt Funeral Services take care of everything. Phone 5825 1651.
1FM sponsor.
An important message from the Victorian Government. To stop the spread of coronavirus, anyone who has recently been to a red zone must go straight home and quarantine for 14 days. You must get a test within 72 hours of arriving home and again on day 13 of quarantine. For the latest updates, go to coronavirus.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Our Goulburn Valley is currently experiencing one of the worst mice plagues in recent history. And with the cold months upon us, these mice and rats are heading for the warmth of our houses, sheds and cars. They want to chew everything from food to electrical wires, not to mention the smell and disease they can bring with them. So now is the time to be proactive and call Jason's Pest Control. We have tamper-proof bait stations that use special baits which kill mice and rats but will not harm your pets. So stop mice dead. Call Jason's Pest Control. 1-800-599-699.
1FM sponsor.
From the classic 60s
sitting on the dock of the bay
to the awesome 80s and the Goulburn Murray's widest variety of country music.
We're the boys from the bush and we're back in town.
We get high when the sun goes down.
Live and local, this is 98.5 1 FM.
Yep, taina tu me pese mo. Tina ya fretisa, apur fa na fa mul mal fale, pe ai mola. Taute noa.
Thank you.
Bye.
Taisa moa ele fafunga mai nefi afi. Ia, taina atul nei pese faptoa. Ia na yo wainga, ia mese lava le tuo le malo, ia po le valaupa ifu ele tua ele. Ta mama tua ia motu, le mamea matia. Ia, one tasifo yo taitai, ilonga ele Assembly of God Samoa. Tono New Zealand, ya, wa miele tua lo naula, walu su tasi tausanga o mafuta, matou mwale neita maa, ya, elefa ngalo ina neita maa alofa, ya, osita maafu ya ngalei maa alofa ili ainga, isa amoa, maso se mea, ya, fia awai ili tue sauninga ili tamaa, ya, ae, ono o, lockdown ya ule mfayena awa yatu. Ya alofa le atua, ya mose nofuanga maulangi. Motu, alofi ya fia la umalanga, ya alofa atu ya le mamea la autu iwanu, ya manishifu ya tatu ainga na umuamua. Ya ae, te alofa tele, ya te oil ta mama tuka. Ya, fapefo ile ainga atua ya inei Australia e mumule tua ya lofaanga ya te oil tamapele ya manuia la umalanga motu ya mawase nofuanga maulangi ya wa oe mautinoa wa famasino ya unga luenga sa fai inei amu ia e wala au maile tua lupa fapeo na fai amu ia fo ye wala au mele tuo lo ngalu pe aile tala ino le fina ngalu ya ol pesen nei mo to mo oil tama ya e awlo fatuai ya
Yamato Samando, Bamkarana, the Silver Mamu, for the Mauru, and the Tash of Mate, for the Amonium Nah, the Ufu, the Pesh, and Malaki, the Pesh, Tash, the Pala, for the Pesh.
Samoae, yeah, oh, tatonova, you'd for that proclaim near Fiafi. Yeah, yes, Uposala, La Foy, Nule Inga, Pototai, Selena to Yama, Yalofa Tell that proclaim motto, Yalofa to Kimela, Navayaso, La Solulu, Ile Iva, Ile Sefulu, Ilepo, Tato proclaim Masani, Iva Valu Tessima Lima, Tassifa Mo, Shepperton, Cable Valley, to Fasifo.
Just one beat. More ways to keep you entertained. 1FM.